sata maru yombo viruvi. Kwele city, masale city, bai chandiru. Kinyiri te,
utengo hii.
Kiri bai chandika,
utengo hii.
Paka ndeto sa,
utengo hii.
Yesu nyile nyitri,
utengo hii.
Rona trosa,
aruyo.
Asi edure ya ka,
aruyo.
Sachi jusi,
aruyo.
Yesu nyile nyiru. Handia, all lost it and wing be. Keep all let it and the car. All lost it and wing be. Keep all let it and the car. Take a tucket is in it. Nin your tea. Take a tucket is in it. Nin your tea. The sun was in your label. To hear it and the coyote. Kayuri yao Tia rumba zikata son Ha iye iye si Kiseriko ye tare ni Kairi ya nyale ya ni Kiseriko ye tare ni Kairi ya unzule ya ni Kiseriko ye tare ni Utu apinyo nyinza nyiti Anyiba ite kiyemu Yufuwa ni debu morisi Tata nyiru yoma sata maru yomba viru City, Masale City, by Chandiru. Kinyiri te,
utengo hii.
Liri by Chandika,
utengo hii.
Paka ndeto sa,
utengo hii.
Yesu nyile nyitri,
utengo hii.
Rona trosa,
aruyo.
Asi edure ya ka,
aruyo.
Sachi jusi,
aruyo.
Yesu nyile nyiru. Ampanya beamania asi. Drasa molu dinidi. Najoke kinyadisi. Kewa, nini yote hebu moria Kosi chandariwa, nini yote hebu chea Kende njimi sitito, anisa kare chandi njitia na Kia mambu,
iloko potivu,
aleta ilili
Udodo wani,
usiru boyo,
niko yinyiwa
Au sidru makotuwa Nyaru mini lobu, masama eri lopu palanda Nyarika, masama eri City by Chandiru Kinyiri te
Utengo hii
Liri by Chandika
Utengo hii
Paka ndeto sa
Utengo hii
Yesu nyile nyitri
Utengo hii
Rona trosa
Aruyo
Asi edure ya ka
Aruyo
Sachi jusi
Aruyo
Yesu nyile nyiru
Taka aruyo
The Lord says Help yourself before I help you Meaning that we all have to work harder Get our demands. It's M Connect Production from Melix on the beat. Silence.